Kalata wanta nshi kube na Tesalonika, echipandu acha alenga vutatu. Eicho pakufirwa kushipikisha pokabiri, tuatile, chisuma ukushi wafweka ku Atena. Kabiri tuatumine Timote, munyine fwe, kabiri kapiunga wakwa Lesa, mumbila nsuma ya kwa Kristu. Kuku ikasha imwe, no kumukoseresha, kukutetekela kwenu, ukutina ngumo, etele ntenshiwa, kufyabu chushifi. Pantu mwebene, mwalishi wokuti, nikuli chochi ine, tuwali ingirwe. Pantu ilio tuwali kumwenu, tuasosele kabelo okuti, tukachushiwa, kabiri, chapo nene fiofine, na imwe, mwali ishiva. Pamulandu uyu, pakufiru okusipikishishapo, kabiri na atumine kukuishiwe chitete kero chenu. E palika tunka, amu tunka. No kuchuchuti kakwesu kwa aba kwa afye. Lelo Timote, pakuisa no mbaline, kulifu kufuma kuli imwe. No kutulandile milandwi sumeya kutetekera kwenu. No kutemua kwenu. No momutu ibu kishishie chisuma. Nshita yonse. Aba furuko kutumona. Filiafine na ifwe. Tufuruka imwe. Pamula nduyu. Mweba mnyine ifwe. Mubuchushi wonse. No mchikirisha. Ifi tuponena. Tuasansa mushiwe pali imwe. Pachiteche tekero chenu. Pantu tuliaba mweo nomba. Nga imwe mwaimini nandi mulishikulu. Pantu kuto otela nshi tuinga buwese shapo kulilesa pali imwe. Pakusekere la konse. Uko tusekere la imwe. Kuchinso cha kwalesa wesu. Obushikuna akasuba. Tule mirombero kuchishamo. Okuti tumona nemumenso. No kufisha po, icha perevela kuchitete kero chenu. Awele sakabirishi ifuo mwine, na shikuru ifuwe Yesu, balu ngamike uluendo luesu, okufika kuli imwe. Kabirishikuru, amu isu ishemo, no kumulengo kuchishamo, mukutemwana, na mukutemwabonse. Filiafine na ifwe, tuate mwaimwe. Kukuikashe mitima yenu, ibe ya kaele mumushiro pamulola wakwa Lesa wesu, kabirishi ifwe. Pakuisa kwa kwa shikuru ifwe Yesu, pamonaba mushiro bakwe wonse.